waxaad nagala socotaa waa SBS Somali. Galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa 4 bisha August ay tahay 2020 sanadka 2024. Halkaad naga dhagaysanaysaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS oo si toosa idinkaga imaanaysa studioga aanu ku leenahay magaalada Melbourne. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Wararka waxaa ugu waaweyn warbixintii ugu horreysay oo ka hadlaysa horumarka laga sameeyey sidii loo soo afjari lahaa rabshada qoyska oo dhowaan la sii dayn doono. Militariga Israa'iilna waxa ay soo qaadeen oo heleen meydka 6 qof oo Xamaas ay afduub ugu haysatay meesha la yiraahdo Khan Yunis oo ku taal koonfurta Gaza. Wararkaas iyo kuwa kale ee diyaar garoobay. Haddana waa warkii oo dhammaystiran. Gudoomiyaha guddiga rabshada qoyska iyo falgaboodyada lagula kaco haweenka ayaa lagu wadaa inay sii dayso warbixintii ugu horreysay oo ku saabsan horumarka laga sameeyo sidii loo soo afjari lahaa rabshooyinka jinsiga ku salaysan. Michaela Cronin ayaa la kulantay dad iyo shirkado ama hay'ado ka badan 300 iyadoo adeegyada dib u ka haysto siday u haqabtiri lahaayeen baahiyaha jira ee lagu caawinayo haweenka dhibaatooyinka loo geysto. Warbixintan ayaa baarlamaanka la horkeenayaa sanad kadib markii la shaaciyay tallaabooyin la doonayo in lagu soo afjaro rabshadahaasi. Shacabweynaha dalka oo dhan ayaa ka naxay tirada weerarka ka dhanka ahaa haweenka ee sanadkii la soo dhaafay, kaasoo iyadoo baaq loo dirayo in tallaabo degdeg arrintaasi laga qaado. Dowladda ayaa sheegtay in lacag ka badan $3 billion ay u qoondaysay ama ku bixisay amniga haweenka 3 miisaaniyadood ee u dambeeyey. Ku-xigeenada hoggaanka mucaaradka Susan Lee ayaa sheegtay in xisbigeedu doonayo inuu arko tallaabo laga qaado arrintan.
It's really important that we see outcomes and we see that things are going to happen. I have been dismayed and terribly dismayed.
Runtii waxaa lagama maarmaana inaanu natiijo aragno, waan aragnaabay tiri in wax socdaan. Waana ka xumaaday, waana ka naxay si la mid ah shacab badan oo Australiana in tirada haweenka ay dileen rag ay xiriir hoose leeyihiin sanadkan. Magacyadooda ayaan baarlamaanka ka dhex akhriyay, ayay tiri, mana doonayo inaan mar kale arrintaasi sameeyo. Si dhow ayaanu ula soconaa, ma doonayno hadal uun, ma doonayno qalbi wanaag fiican ama niyad wanaagsan, ee waxaanu doonaynaa waa in tallaabo cad la qaado, ayay tiri Susan Lee. Ururka caafimaadka adduunka ee WHO loo soo gaabiyay ayaa sheegay in daruufaha ku hareereysan caabuqa mpox-ka loo yaqaano oo sidoo kale monkeypox la yiraahdo uusan la mid ahayn faafkii COVID-19-ka. Noocan cusub ee mpox-ka ee loo yaqaano clade 2 ayaa walaac ka dhaliyay khubarada caafimaadka, gaar ahaan tirada dadka ilaa iyo hadda uu ku dhacay iyo faafkiisa. Nooca caabuqa ayaa 17,000 qof uu ku dhacay hadda adduunka oo dhan, iyadoo 95% kaysaska laga sheegay dalka Afrika ku yaala ee Congo, wuxuuna markiiba gaaray qaybo kale ee adduunka iyadoo bukaano laga helay dalalka Sweden iyo Pakistan.
We can and must tackle mpox together across regions and continents. So will be choose to put
waa inaanu si wada jira wax uga qabanaa, ayuu yiri afhayeen u hadlay qaramada madoobay mpox-ka gobolada iyo qaaradaha oo dhan. Waxaana wax ka qaban karnaa, ayuu yiri, marka ma dooranaa inaanu sameyno nidaam aanu ku xakameyn karno oo adduunka oo dhan aanu uga ciribtirno, mise mar kale ayaan galnaa, buu yiri, jahawareer iyo dayacaad. Sidaanu uga jawaabno hadda iyo sanada soo socda ayaa tijaabo cad u noqonaya, ayuu yiri, Yurub iyo caalamka oo dhan. Halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS. Militariga Israa'iil ayaa helay oo soo qaaday meydka 6 qof oo Xamaas ay afduub ugu haysatay Khan Yunis waa koonfurta Gaza. Qoysaska meydka ayaa la aqoonsaday, sida ay u dhinteenna waa la baarayaa ayaa la yiri. Afhayeen u hadlay militariga Israa'iil Daniel Higari ayaa sheegay in militariga ay ka go'an tahay inay dhammaan dadka afduubka loo haysto guryahoodii dib ugu soo celiyaan.
We are working around the clock to assure that tonight we succeeded in rescuing.
waxaan saacad walba ka shaqaynaynaa, ayuu yidhi, inaanu dadkaas ka ballanqaadno in dadkoodii aanu u soo celinayno. Caawa, waxaan ku guulaysanay, buu yidhi, inaanu soo celino 6 qof oo afduubnaa, laakiin nolol kuma aanan gaarin, ayuu yidhi. Waxaa la dilay inta Xamaas ay haysatay. In Israa'iil lagu aaso ayaanu dib u soo celinaa ama u keenay, ayuu yidhi. Dhanka kalena, qoysaska dadka afduubka loo haysto iyo taageerayaashooda ayaa ku dibad baxay iridda hore ee wasaaradda gaashaandhigga Israa'iil. Waxay dadkaasi dowladda ka dalbanayaan inay heshiis xabad joojina si degdeg u gaarto si dib loogu soo celiyo dadka weli la haysto.
The longer they're there, the more body bags we get. We want to bring our hostages home.
Marka waqtiga ay maqan yihiin uu sii dheeraadaba, waxaa sii badanaysa kuwa iyagoo meyda la soo celinayo. Waxaanu doonaynaa in la haystayaashaasi iyagoo nool la soo celiyo sida ugu dhaqsaha badan. Waana sababtaas taan maalin walba halkan u joogno subaxii ilaa habeenkii, ayay tiri haweeneydaasu. Xamaas ayaa weli iyada la aaminsan yahay inay haysato 110 la haystayaala oo ay qabsadeen weerarkii 7 Oktoobar. Hase yeeshee, maamulayaasha Israa'iil ayaa iyagu aaminsan in ku dhowaad 3 meelood oo meel dadkaasi ay geeriyoodeen. Ukraine waxa ay sheegtay in wiil 14 jir uu dhintay kadib markuu ku dhaawacmay weerar ay Ruushku ku soo qaadeen meel caruurtu lagu cayaarsiinayay. Tiro kale oo caruur ayaa la aaminsan yahay in iyagana ay ku dhaawacmeen weerarkaasi ka dhacay koonfurta Zaporizhia ee gobolka Ukraine. Muuqaal laga duubay ayaa muujinaya dhisme ku dhowaa goobta caruurtu ku ciyaarayeen oo gubanaya, iyo waxyaalihii caruurtu ay ku ciyaarayeen oo ay ka carareen oo ciidda yaala. Booliska Ukraine Serhey York ayaa ku tilmaamay sida wax u dhaceen markii halkaasi uu tagay.
Дітки знаходились тут, які були поранені.
The children that were injured were here. They didn't speak at all because they were...
Arruurta la dhaawacay halkan ayay joogeen, buu yiri, may hadlin sababtoo ah aad bay u naxsanaayeen. Arruurta kale dhinac walba ayay u kala carareen, buu yiri, dadka oo dhan waanu daad guraynay si looga badbaadiyo haddii qarax kale uu dhaco, ayuu yiri, si caruur kale aan waxba u gaarin. Militariga Ruushka ayaa haystay qaybo ka mid a Zaporizhia gobolkaasi wixii ka dambeeyey markii Ruushku uu weerar buuxa dhammaystiran ku qaaday dalkaasi Ukraine. Wasiirka caafimaadka dowladda federaalka ee dalkan Australia, Jason Clare, ayaa sheegay inuu ku dhawaaqi doono qorshaha dowladda ee ku aadan ardada ajnabiga ee dalkan Australia wax ka barata asbuucyada soo socda. Dowladda federaalka ayaa iyadu caddaysay inay doonayso inay cadido ama yareyso ardada ajaaniibta ee fiisooyinka ardinimada lagu siiyo dalkan. Tan ayaa qayb ka ah ayaa la yiri dadaallo lagu doonayo in culayska ama cadaadiska looga yareeyo jaamacadaha. Mr. Clare ayaa sheegay in barnaamijka fiisooyinka ardinimada ay ka faa'iideysteen dad iyagu Australia u yimaada oo keliya oo doonaya shaqooyin, iyo inay markaasi sidoo kalena markaasi ay hay-adaha ama jaamacadaha waxbarashada sumcadoodii hoos u dhigeen ama khatar geliyeen. Waxa uu sheegay in tirada ama ardada fiisooyinka la siiyo ay mar kale kordhi doonaan sannadaha soo socda, haddii buu yiri jaamacaduhu markaasi ay u heli karaan meelo ay degaan. Gobolka New South Walesna, xisbiga liberaalka ee gobolkaasi ayaa joojiyey dacwo ay ku wadeen guddiga doorashada ee gobolkaasi kadib markii guddigaasi uu diiday inuu dheereeyo waqtiga loogu talagalay inay soo magacaabaan xubnaha ugu matalaya xisbigaasi doorashada deegaanka ee gobolkaasi ee soo socota. Tan ayaa imanaysa kadib markii xisbiga liberaalku uu ku guuldareystay inuu waqtigii loo qabtay ku soo magacaabo musharaxiinta uga qaybgalaysa doorashada. Qoraal ka soo baxay xisbiga liberaalka ayaa lagu sheegay in mas-uuliyaddu ay saarnayd guddigaas laftiisa oo isagu ku guuldareystay inuu dadka u sheego waqtiga marka uu dhacayo. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa la kulmay madaxda dalalka Qatar iyo weliba Masar, iyadoo weli ay sii socdaan dadaallo diblomaasiyadeeda lagu doonayo in xabad joojin looga sameeyo Gaza. Mr. Blinken ayaa yimid Qatar maalin uu kadib markuu booqday dalka Masar. Labadan dal ayaa kala shaqeynaya Mareykanka sidii xabad joojin degdega loogu soo daabuli lahaa Gaza. Xamaas iyo Israa'iil ayaa iyagu muujiyey inay aad isugu khilaafsan yihiin shuruudaha xabad joojinta. Mid ka mid a waxyaalaha laysku afgaran waayey ayaa waxaa ka mid a in Israa'iil ay doonayso inay sii maamusho iyadoo kontaroosho meelaha laga galo Gaza. Xamaas ayaa si arrintaasi diiday. Sadaasha hawada abrito oo khamiisa magaalada Melbourne waa rooba marka dama qaadaya 17 digrii. Sydneyna waa qayb ahaan daruur iyo 23 digrii. Halka Australian dollar waxaa lagu sarifayay 67 senti oo dollarka Ameerikanka ah. Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.